everybody wait.
Everybody.
Nataka kuongea na mtu hapa. Nataka kuongea na mtu hapa. Kuna shetani anakudanganya. Kuna shetani anajaribu kukudanganya kwamba oh, kwa unaoyatenda, kwa unavyoenenda utafananaje na Yesu. Just the devil is trying to deceive you. Able to say no. I am the same as Jesus. Sema nimefanana na Yesu. Sikia, Paulo anawaambiaje? Ikiwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe. Tazama ya kale amekuwa. Aya. So, mwambie hivi shetani, usinitafsiri kwa historia. Ebu isemeshe tu nafsi yako hapo, mwambie wewe shetani unayenidanganya, usiniongoze kwa historia. Ebu kama unafanana, unajua umefanana na Yesu, nataka nisikie kelele tena.